Abamanye ebigambo by'enfumba temubula kawuka makuru nsisimula pulesa y'emiziki wamana okkiriza akasajja k'e Masaka. Abamanye ebigambo by'enfumba temubula kawuka makuru nsisimula pulesa y'emiziki wamana okkiriza akasajja k'e Masaka. Natandika mpola ng'omuntu azimba nimpana ebitundu by'abakazi tigwalibwa omusono gwa Mukama. Kati abazaalibwa ababeera n'obubina bino ebidongo bye mbakuba nze nabireeta kati ebibeewaanya nze ngambye eyitirira mu kyapu nze pakisiraga kati temwewaana. Abakyalo basi bafaamu yali mu pulaani sayo okutulaga ebitone yali mu pulaani esijja okutambuza ebigere yali mu pulaani Museveni okuddamu n'atufuga yali mu pulaani. Abakyalo basi bafaamu yali mu pulaani sayo okutulaga ekitone yali mu pulaani esijja okutambuza ebigere yali mu pulaani Museveni okuddamu n'atufuga yali mu pulaani. Olukaga muyimbi wa ggwanga yali ayimbidde emyaka n'ebisulo ngeri ennyimba ayimba z'amakulu naye okumanyika lutalo lwa Samuna. Abaleeta obusolo bw'eggwanga bali bawakanya amateeka ga bufuzi baalagawa nga tetukyabalaba pulaani zaabwe zaali za nsimbi. Nabbi omukazi yatiisa n'abafuzi nga bagamba ye nabbi wa Mukama mbu alina obugere bw'obuwuzi. Eye pulaani y'ensimbi
DJ Eric
abakyalo basi bafaamu yali mu pulaani sayo okutulaga ebitone yali mu pulaani esijja okutambuza ebigere yali mu pulaani Museveni okuddamu n'atufuga yali mu pulaani. Abakyalo basi bafaamu yali mu pulaani sayo okutulaga ekitone yali mu pulaani esijja okutambuza ebigere yali mu pulaani Museveni okuddamu n'atufuga yali mu pulaani. Bamwongera obuyambi mu nsi ye ez'entalo zibeera za kufuna abayimbi okwekuba eŋŋumi bamala kulaba kamera weetunula ennyimba ziba zikyabawuze ng'omunafu alwana n'omunene. Beera ne pulaani ku ky'oba oyagala ogezangako okukweka ky'opanga pulaani ezo zibeera ez'amakulu. Abavubuka tubeera n'amagezi sirimba okuyingira eggwanga
yali mu pulaani
okuyokya amasiro ga Kabaka
yali mu pulaani
Museveni okuteekawo jjenero
yali mu pulaani
tulina ky'okuyingira eggwanga
yali mu pulaani
obama okufuga ku ggwanga
yali mu pulaani
abatujja okutigomya ensi eno
yali mu pulaani
gavumenti tubeereko emisolo
yali mu pulaani
n'omunaku okumukaabya amasiga
yali mu pulaani
abayimbi okwawukana mu muziki
yali mu pulaani
n'amalaaya okwetunda mu makubo
yali mu pulaani
emisi gy'okulwanira obufuzi
yali mu pulaani
etikamya kikyawo ky'ogamba
yali mu pulaani
Trump okuwangula obufuzi
yali mu pulaani
okudda ekyuma kya kansa
yali mu pulaani
okumulemesa obufuzi
yali mu pulaani
okuluga omusanga mu ggwanga
yali mu pulaani
efa okumuttira mbiigo
yali mu pulaani
n'obujulizi ne bwekweka
yali mu pulaani
sebabye okufaanana ekizike
yali mu pulaani
eyo pulaani ya Mukama
yali mu pulaani
tamanyi okutambuza omuggo
yali mu pulaani
nayo pulaani ya Mukama
yali mu pulaani
zonna pulaani za nsi eno
yali mu pulaani
tulage pulaani egy'okwesi
yali mu pulaani.
Remember where you got it from. www.djericom.com.